Ayongo chato pali government esabiddwa okufuba okuteeka eddagala eriweweeza ekirwadde kya Nalubiri mu malwaliro gaayo gonna mu ggwanga lino kyabasa balina ekirwadde kino era nga beetaaga eddagala lino okulifuna. Okusaba kuno kukoleddwa omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Mukono Dora Nakado asinziira mu lutuula olw'enjawulo lwatuuzizza okusiima emirimu gy'omu ku bakkansala atuula ku lukiiko luno eyavudde mu bulamu bw'ensi olunaku lw'eggulo. Nakado era ayagala amaanyi gongerwe mu kusomesa abantu bonna naddala abateekateeka okufumbiriganwa ku kirwadde kino baleme ate kufundikira nga bafunye ababeezi abayinza ate okubaviirako okwongera okutambuza n'okusaasaanya ekirwadde kino.
Abadde mutuusa mulungi ngakyayagala nnyo okumanya. Abadde mobilizer mu National Unity Platform n'olw'ensonga eyo nkubira gavumenti omulanga okutakungula eyongere amaanyi mu balwadde ba Nalubiri aleete eddagala lye bayita miracle drugs. Kuba omwana ono mulumye nnyo naye ne bazza abasawo ba Mukono General Hospital bakoze kyebasobola. Era nga omukiise nina okubakubiriza mwenna abampuliriza bannange bassebo ne bannyabo twekebeza obutafaali aletunneeta nebapatana baffe bantu bangi ba carriers beetaba ne ba carriers nebafuna ba seculars n'olw'ensonga eyo ensonga eyo bamaama ne bataata abali wano mu kigambo abaana bavumwe.